Mtoki uko stranded, nikumkunja asif ni kambari. Bariti kuru na walambe, after party tunauwa kama babe. Tuna last uka dhani ni Mugabe, hadi ya subui akiteza kawa mlambiz. Biga wine, ni wate blind, blind sini mind, miniko fine. Unanimaliza we baby why, endeleza mtezo don't be shy. Utagawa bure ama Dubai, hela nyingi so wewe die. Ukifika geta ntakuwaina, rungu safi iko kalina. Ketepa jaba tuko hundas na Viagra ntugu tuko setempaya.
Spin it again.